Yeah.
You're chilling with the modest producer out here.
But y'all, I bet you feel like niggas.
Spendi mariba za fala ukikambez na kuseti vibare Papa unatoka gasare fomi kijipo weka mni kuchore Haka mina jua ni kapole batu kingedhe amina kugongea Kanazua weka msi utaongea toka teke kawe mkale Hapa ndani ataki maswale simlitishe igemsi nikale Na kugongea mama na mama sijuta simama amute inama Chizi na ikeje ko busy sijui nite GM judeli ni tizi Buda miss kwa gira hisi soku nitoko netaji wakili Haha na hisi siri ulizia kauni amini Budan kwa shida bibi wacha ufara ujui kudigi Niko shua husmamishi na sisiri ya utaki ubishi Kuja base tunamdishi demka ni mthik tutamdishi Juzi chom hatu batishi ukifika gabezu na joni mazishi Tua tua tunakuzika shua shua tunasafisha ah, skiza man Dali ban ban yeah. Nasikia unadai weni pedi sofika magidoshi kishe kivela Ufala isaida tukondonji wenye walitemta hizi ni longo Na hizi chua mkwangu ni tough but mindo kusemu umecheki kwa logo Na mchuma kwangu sitoi na ibeba gadeli so cheza gandogo Kabla nitoke makeja simu mteja ndo kuingiza wera Hapa nasaka tu hela sina ubayo sinipime hewa Mi utoko godhumoka na ironi haso na bezba badogo Tu story sijui kuficha kwa street mini bega kwa stami ni songo Akwaga addict wa mboko swezi jushushanka finya kapoko Stay kwa na dreams a loto yangu ni real kutimiza ndoto Ijam siko na mioto niko na nia siko kwa njia Wezi ni trace to game na play bro wezi dandia Mini gangster swezi kuchocha ni real bro na sija kwambia Full time inakwaga rada before ni choruko 6 feet under Na kujaga 10 times harder ambia ule MC na izage ukamada Kijana weka zaga haga kushuta hizi side uletaga blanda Vile nacheza na ngeli madhali claima hizi shikisha blender Unless nimekuwa married sezi nkaoa demi anaitwa Brenda Eh, na kuwaga my feelings kubonga reali na kuwaga my dealings Niko sure uwezi nipenda but who cares mina saka mahela So unless we pedi na form uwezi nishtua na hizo makiki Hapa ndani mindo kusema na ukinipinga misi ambiliki Dema kiwa na kili huyo ni bro wapi haga na tiris Dema kiwa na kili huyo ni bro wapi haga na tiris